wazazi wameshika nare. Eti penzi letu tuisare. Lakini baby usijale, kesi tutajibu badae. You see, I love you so perfect, I can't deny it. But your father wants me in a casket, I think he's no playing. As in the way we sneak at night when he goes to sleep, drink and drive or we take the risk. Got to ogopi at my police. Hey, girl, I would never leave you alone. Hey, best believe my pain. Siwezi kukuacha peke yako. Wazazi wameshika nare, eti penzi letu tuisare. Lakini baby usijale, ikezi tutajibu badae. Wazazi wameshika nare, eti penzi letu tuisare. Lakini baby usijale, ikezi tutajibu badae. Ikezi tutajibu badae, ikezi tutajibu badae. Kezi tutajibu bada, kezi tutajibu bada, oh Lord. Cheki dere wetu ame blacky, hatuwezi enda home. Jusisi wote tumeshiwa na senti. Your friends that are gone, just let them be. We'll stare at the stars and make a wish. Prove to the world we're meant to be. Yeah, yeah, yeah. We should be heading home, baby, to an end. But that is our song, kuja tucheze. Ijampa tampenzi kama we. Wazazi wameshika nare, eti penzi letu tuisare. Lakini baby usijale, kesi tutajibu badae. Wazazi wameshika nare, eti penzi letu tuisare. Lakini baby usijale, kesi tutajibu badae. Kesi tutajibu badae, kesi tutajibu badae, kesi tutajibu badae, kesi tutajibu badae.